andal ana weli, faamo wala andal
ana
darta andal, jogiiɗo andal
ana darta
ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogii ndimaagu. Darten andal, anduɗe andal kañum waawi andude sii muɗum, andude andal kañum waawi hemde aduna heɓa laahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal manngal e dewtere mawnde windaande J. Vernon Magi pillotooɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke en barke andude ngal ɗo andal.
Bandiraaɓe e sakiraaɓe, worɓe e rewɓe, onon heɗiiɓe kam, mi jowti on ɗo tawa ɗon leyɗe aduna oɗon keɗii kam fuu. Oɗon ngoodi heɗaade faa jooni programme anndiraaɗo jannde dewtere seniinde, iwde e Modibbo mo jom anndal wiyeteeɗo J. Vernon Magi. Yettinoowo on jannde nde woni min giɗo mon, iwde transfo de radio konngol wayraagu. So won fuu ko njiɗɗon anndande min, oɗon mbaawi neldude min ɓataaki faa keɓen anndondiren. Ndenno e ley majjum, hettuɗo to ɓoggi jamɗe masiŋaaji to o woni Emmanuel Mubitang. Anndon so oɗon kasindini e kasettiiji janndeeji amen ɗiidu, oɗon mbaawi lamndanaade kasettiiji ɗin. Ndenno eɗen ngoodi janngude faa jooni dewtere linjiila Matta suura 21. E ley majjum mi fuɗɗiran jannde nde ɓamde aaya 12. O nokku ana filloo kabaaru no Almasihu Iisa naatiri ley suudu dewal mawndu tawaandu ley Urusalima ndu, de mo ribbi ton tawaaɓe ana jaagoo ɓee fuu. Anni ko windi aaya 12: Almasihu naati suudu dewal mawndu ndu, omo dari omo ribba soodooɓe, sottooɓe, womɓe ley mayruɓe. O liɓi taaɓe weccooɓe kaalisi ɓe e jooɗorɗe sottooɓe bugaaji. Aaya 13: O wiiɓe, tama wana ana windi suudu am ndu noddirte suudu waɗirdu duhaaw, kaa onon on ngaɗiindu hono suudu yanooɓe. So goonga mbiiɗe Almasihu ɗe ana nyaaɗi faa sanne, kaa miɗa yiɗi anndon du Almasihu koyɗe tati woni ko naati ley galluure Urusalima. En koyɗe tati fuu naatugol muuɗum walda, e ley majjum naatugol makko aranol ngol mo naati nyande asweere. Nyande nden nyalaande ana hawra e nyalaande fofteteende. Nyande muuɗum yimɓe tawaaka ɗon faa wattita kaalisiiji mun en. Nden Almasihu ƴeewi akkol muuɗum yihaali fay huunde. Ley nden nyalaande miɗa waawi wiide Almasihu naati ley Urusalima hono yottinoowo sadaka. Ɗiɗaɓal ngal, Almasihu naati ley Urusalima nyande alam, ɗum ana hawra e nyalaande aradeere e nyalaaɗe ɗe. Nden nyalaande yimɓe tawaama ana jaagoo ley suudu dewal mawndu to, de Almasihu du ribbi ɓe. Nyande nden Almasihu naati ton hono kaananke, tataɓal ngal almasihu naati ley ursalima du nyande nden mo wullani ursalima gaɗa muɗum mo naati ley suudu dewal ndu mo jangini yimɓe mo sellini nyahuɓe nyande muɗum mo naati ley gallure nde hono annabajo ley fillaji gonɗi ley linjilaji tati ɗi fuu eɗen keɓa faamu koyɗe tati almasihu naati ley ursalima eɗen koyɗe tati du fuu naatugol fuu ana hawra e neɗɗaku makko ndenno e naatugol makko sagitingol ngol woni komo dokkiti hono sadaka e dow leggal bardugal miɗa yiɗi e ley majjum jangen ley dewtere ibraninkoɓe suura jeenay aaya noogay e jetti anni ko winda hono non almasihu du hokkiri hoore muɗum nde wootere faa itta hakkeeji yimɓe o wartowan ɗiɗa ɓerde de wana faa o golla ittugol hakkeeji amma wo faa o danna domuɓe mo ɓe ɗum annabi zakariya kañum du wi'i ley dewtere muɗum suura sappo e nayi aaya nayto nyande gartol almasihu isa mo jipporto koyɗe makko de ɗen mema wamde tawande tonde nden mo naatan ley huɓere ursalima e dow bawɗe makko fuu garten e mbiɗe aayaji men ɗe nde almasihu tili haaldudde e yimɓe ɓe to suudu dewal toonde aaya sappo e nayi wi'i wumɓe woyɗuɓe ngari to almasihu isa ley suudu lamɗo sinindu ndu de o danni ɗum en mawɓe almami en e janginoɓe tawreta njihi golleji kayniɗi ɗi almasihu watta ɗi ɓe njihi sukaɓe ana ewno ley suudu lamɗo sinindu ana mbiha teddengal wodani ɓi dawda nde ɓe njino ɗum fuu ɗum metti ɓe de ɓe lamdi isa yalla aɗa nana ko ɓe mbiyata ɗumna nden almasihu jaabi ɓe wihi ayyo onon du on jangi ley dewtere lamɗo ana winda a waɗi fay sukaɓe famarɓe e musinoɓe fuu ana jette aya sappo e jeɗɗi fadde men jangude o nokku min dartiran hettuɗo masiŋaji to o walla on heɓon faamu e anditore amin nde
so oɗon jiɗi famde nde ɗo dewtere mbinde e amin atakiji neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire numéro ji amin anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Dantiab nenno e ngaran e mbiɗe aya sappo e jeɗɗi o on wakkati fuu isa wurti huɓere nden yehi ley ngendi wiyetendi baitaniya waaloy toon ndenno miɗa yiɗi andon almasihu e ley ngaral muɗum ngal fuu wala fuu nde waali ley huɓere ursalima so wana nde mo wari faa mo nangende en ngaran keɓen jande iwde ɗo almasihu bangal duhaw ndenno mi jangan aya sappo e jetti gilla fajiri kecco almasihu ana warta kañum e talibaɓe muɗum faa naata ley wuro ursalima ngo tawi mo yolbino aya sappo e jeenayi don mo soyni ibbi wilitiki o yehi yewoyde yalla o mo tawa e makki bibbe nde o yottino kinde o tawali e makki so wana haakoloji o wihi ibbikin ta arimu abada kasen wakati on fu ibbikin waati eleika hala ibbiki ko firtata woni bibbe israila sabu israila tawama ana jokki dina mo rimali fay hunde so wana mere na du hindu ndi kuddi hebi latade hono no ibbiki latori ni hakkunde bibbe israila sabu dubi kewdi gada mayde almasihu isande israila halkama fa nawi nenno andon hono nondu dente gondinbe ana hani ndartude wadde muyde lamdode wakati fu sabu so wana non dum welata lamdo aya nogay nde talibabe ben njino dum fu dum hawni dum men de be lamdi almasihu isa ko sabi ibbiki watiri ni en wakati goto aya nogay e gohu almasihu isa jabi wi mida halana on gonga so don godi gondinal tay on cikkitaaki le bernde modon on bawan wadde ko ngadumin ibbiki ka wana dun tan so on bihi hairende dofa do en tipoda le mayo geeci dun latanto on aya nogay e didi kon do kiridon e gondinal fu andon on keban dum e leede do ayaje almasihu ana wodi janginde en no nyagunde wadirte komo yidi famen na du famen woni nyagunde wajibi sona gondinal yada e mudum e ley ko talibabe be tawa ana muga e yorgo lekkikiko almasihu holliti talibabe bedu so ana wodi gondinal sikke wala yalla lamdo wadan hono no ibbiki latori non kamina hebi tajoral gollal men hana ko tawe eden kuda ibbi nadu eden wada yamirore hayre dofo sabi eden godi enen gondinbe golle wodude nafa buri non den golle woni sakugo lingila almasihu o fa ruhu gollira li berde bibbe adama yalla hewbe ana lato gondinbe mi da yidi ngaren e biide ayal nogay e tati fa yaade aya nogay e jiddi li edo ayaje en keban famu e ko wadi hakkunde almasihu isa e horebe dinabe denno mi jangan le aya nogay e tati o almasihu nati le suudu dewal maundundu ana wajo don horebe yottinobe sadaka e dunke en saria e mawbe battitimo wi yamirore hende gollirta ko gollata ko homo yamirima ngolla dum horebe dina be fuddi hollitinde nganya ko mudum no boniri abada be tawaka ibe njedda kayefiji almasihu isaadi ka ko be tawa ibe liddondira e makko ko woni andude hoto mo itti yamirore wadde kayefiji imo tawa imo wadadi ne be lamdi almasihu isa be tilinde mo wihi be kanko du ka hala jangen aya nogay e nay kongol gotol tan landoto minon njabo don kam den mi halanon on jamirdo kam mi golla ko golla min ko aya nogay e joy yalla mutingol ngol yuhanna wadan nongol to lamɗo ngol iwiri na to ɓiɓɓe adama ngol iwiri heddi iɓe ngaɗa kalala hakkunde maɓɓe iɓe mbiya so en mbi ɗum iwiri e lamɗo fu o lamdoto en ko saabi en gonɗinali kanko yohanna o aya 26 so en mbi ɗum iwiri e ɓiɓɓe adama fu eɗen kula yimɓe sabu yimɓe fu ana ndarda yohanna hono annabajo nden ɓe jaabi ɓe mbihi almasihu isa minen ka min anda isa wihi ɓe nden no min du mi haalanta on jamirɗo kam mi golla ko gollan min ko hooreɓe diina ɓe e ley miiloji muɗum nde waranno to almasihu isa nde miiluno heɓan tuufol faa nangira mo e maggol kaa fadde maɓɓe heɓude faamu fuu kamɓe e kohe maɓɓe woni ko tawa e ley ngol tuufol sabu e ko almasihu lamdiiɓe ko so ɓe wiino ko yohanna waɗannooko to lamɗo iwi mo jaabotonooɓe kanko du ko mo watta ko to lamɗo iwata ndenno no ɓe saliri yohanna ni woni ko ɓe tawa iɓe calano almasihu isa miɗa yiɗi ngaren e bandol almasihu ngol kaa fadde nden mi ndardiran hettuɗo masiŋaaji to o walla en faa foftiren e jimi seeɗa mi jangan ɓamde aya 27 anni ko almasihu isa wihi gorko goto ina woduno ɓiɓɓe worɓe ɗiɗon o haaldi e mawniwo on o wii ɗum ɓiyam yahu golloy ley ngesa peguuje am hannden aya 29 on jaabimo wii mi yahata dey nde ɓoytoyno seeɗa fuu mo nimsiti mo yehi gesa ton aya 33 gaɗa majjum mo wihi goɗɗo o du yaha gesa ton on jaabi mo wihi ayyo woɗi baaba mi yahan kaa mo yahaali aya 31 ndenno e miilo mon homo e ɓee yimɓe ɗiɗon waɗi muyɗe baabiiɓe yimɓe jaabimo wii ɓiɗɗo arano o nden isa wii goonga kaalanamin on nangoɓe lampu e rewɓe fijoɓe adoto on ley laamu lamɗo o ngol bandol hooreɓe diina ɓe tawa ana heedani almasihu ana fonda ɓe e ɓiɗɗo wiiɗo abba mum yahan gesa de sali yaade o almasihu e ley mbiɗe muɗum ɗe ana holla nangobe lampu e rewbe fijobe be ana buri horebe diina be sabu hewbe mabbe ana tubana kanko almasihu gondina dum fa bura horebe diina yarobe e lei miloji mudum yo cenibe haja ka goddum fu tawene dum majjini be hononon handen lei dente gondinbe hewbe diinankobe na wodi lei meden sago almasihu ana famdi lei ngurnda mabbe sabu ko weli be tan be ngatta tawine dewtere ana wiya lei bataki korentu didabo sura joy aya sappo e jeddito neddo fu kawtudo e almasihu isa lateke keso ko hindi dum hanteke heedin tinama ndenno tawado ana goddini e almasihu isa fu wajibi ngurnda mudum e tagu mudum so wana hollita na du setto wonko wadi li ngurnda mudum o dum ana mikkina kam kabaru suka jokolle pullo goto demo goddino e almasihu isande sarabe makko settike tagu makko waylitike fa gasi sabu arande omo bonino tagu fa sanne ka ko sarabe be anda woni ruhu cenido hebirtedo e do gondinal e almasihu isa o woni ko wadi suka o hono ni en denno ko buri linjila waawde waylintinde ngurndam na du tagu biya adamanke ko wala wana kasu wana andal de kudde fu wala no foti yeso linjila sabu linjila na wodi bawde rimdude biya adamanke itta dum e maccungaku kudde bonde de de mbawdon milanade biya adamanke ana tawe e mudum fu mida yidi denno ngarten e ayaje mende aya chapantati e didi almasihu wi horebe diina be sabu yohanna mutinowo na dum lotogal batisma o wari to modon onon yimbe alhudia en holli on lawol dartingol de on gondinali dum ama nangobe lampu e rewbe fijobe gondini e mudum ama onon on nimsitali gondinon ndenno horebe diina be tawirama diina ka diina o itali fay hunde e berdeji mabbe bondidi ndenno almasihu beydani be bandol gongol kasen mo wihibe jangen aya chapantati e tatito nane bandol gongol kasen neddo goto tuti ngesa peguje o fittininga kokowol o asi ngaykare bosirde o nyibiton sudu towndu do tewnete demo hasiringa wabe mo dawi nde tebugol yottinonde mo neli gollobe makko to remobe be to fa nanga ngedu makko e bibbe peguje de be nangi nelaado o be pihidum be mbirfini dum juude tete o neli e mabbe gollowo makko goddo be koyni dum be elidum jom gesa o neli kasen gollowo mun tatabo be mbaridum non be ngadiri wabbe hewbe be pihi yoga be mbari yoga jonika goto tan mo heddori dum woni bi ko korsudo sakiti o neli odu e mabbe o wihi be njaagoto biyam o ka remobe be nde yihi biya onde be mbi hondiri o woni ndonowo makko o ngare mbaren mo kewten ngesanga be nangi biddo o be mbari dum be mbedi dum to caggal ngesato aya debe Isa lamdi hettindibe dum be wi so jom ngesanga waroy hono mo watta be aya debe e gohu be jaabi mo be bi so jom ngesanga wari mo halkane remobe be o hasira ngesanga wabbe aya debe e didi nden Isa wi on jangi ko dewtere lamdo wi ko haire nde mahobe be tipitinde kanyum lati haire burunde fu tintilade e mahadindi dum yo golle jomirado ina haini fa sanne e gol bandul almasihu hala hore mudum woni ko halta kanko woni biya jom ngesanga nden no mo holliti jama odu no mo warta mo warire almasihu wi kasen dum wadi de mida halana on lamdo tetan on laamu mudum o hokka yimbe wadobe ko hani wadede almasihu ko yidi wiide woni laamu lamdo o iwan le bibbe israila nata e le siiji keddidi dum warata inde dental gondinbe aya debe e joyi nde horebe diina yahudiyan koobe nani bandon gol nde be kebi faamu e mabbe gol fewti dum woni e be andino kambe almasihu gondi wiide ka hala aya debe e jeego ka sabe jama o be chusali nangude mo sabu ibe kulanno Tiabo technicien sakirabe worbe e rewbe onon hedibe kam nden no sabe regagon wakati meden o mida yidi darnen jandende e o nokku nyagunde am woni yo lamdo hokku en faamu e mbide mudumde e do alhorma Isa almasihu amina
kettini do joni ko le iwde e soudu radio transwar radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e soudu radio transwar radio le lampo hollu en wakati goddo kasen tawe e enguri e encheli chede chede chei koi am